there. I'm on a bad man thing.
Pace me,
pace me, Zebeko. Najisikiaka, najisikiaka, Echo. Juna keep it zero distance. Zero distance. Juna keep it zero distance. Zero distance.
Venye akopi kitu nafunga blinders. Demni machochongo namba ya eyeliner. Bad to the bone na mfupa ya Christmas. Mechi siku tatu tadhani ni Easter. Ukona high momentum. Venye una shake maintain momentum. Nikona low momentum. Venye una weni na nyongeza momentum. Ukona Rolex nuna vako za Kikasio. Punda milia John na Megan the Stallion. Nikona anaconda slick kama Python. Alejandro 2.20 sex icon.
Pace mia. Pesnia, Zebeko, najisikiaka, najisikiaka, Echo. Juna keep it zero distance, zero distance. Juna keep it zero distance, zero distance.
Nairobi nyama, elite, picha tunachoma tuki, edit. Venye na wabeba nikana kunya kraitin. Na mafala wa memblen kama ndazi ya kantini. Manzi wako mimu yeta maiji. Tulijua na tinda mulijua na IG. Akiwa kwako anadu IT. Akiwa kwangu anadu tingo za taichi. Bohusia smile anatoa panty. Na watoi wake sayi wanamuita anti. Unakula L akidunga maiti. Story zako anaziruka kana cheza kati.
Pesnia, Zebeko. Najisikiaka, najisikiaka, Echo. Juna keep it zero distance, zero distance. Juna keep it zero distance, zero distance.
Ndo keep it 100, uza mia mia. Ndo ni keep it 100, na uza moja mia. Na kwa saa, na uza moja mara mia. Niko na client mara moja ubai mia. Mina jua wiz, wona jua mia. Kwa desperados na makwendo ses mia. Minko habanos na ma option kama mia. Niko chwani chwani Canada ichenja mia. Adi subira, anavuta fake. Mikando yake nikivuti ya mapedi. Story za jaba abunwasi na hemedi. Ukitry kutu cross na kufunga na mahedi. Nairobi njeve tunafunika na jegi. Niko na foreign na mpo akienyeji. Tongeleshani adifike saya mechi. Tukona beef afu ref tuliachia bedsheet.
Pesnia, Zebeko. Najisikiaka, najisikiaka, Echo. Juna keep it zero distance, zero distance. Juna keep it zero distance.